akili ikuwaze, moyo ukujaze, hata kwenye magumu ujikaze, tamaa ujikataze. Sina la kusema mama, kwani nisha gundua, gundua, I don't need no bar by you. Yeah. Ubaya wasambaze, lakini ujikaze, we mzuri zaidi yao usiwaze, wasiharibu chance. Nikikosa ntaomba msama, kwa kuwa umbua, umbua, wajue I'm here for you. Yeah, yeah, wangu wa moyo, wa moyo, na kuita kipenda roho, na vile uko loyo. Oh mama, una heshima, una nyodo.
Another Gbedu from NigerPickup.com.